Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Gany kantito bogi jadiga fandu hala Mamadou Samsou jam nyali sagrab hediwe. Tidala essence matama duna lembian neldugul ballaji e wi o chamu nason jeni ben pomben pawato hebe buti golleji mabbe. Bangal jogala kantin ngaji di ben jangindirde be goldirde professeur general holti wiide ben ko buri milioji chapana jeegom nyaki wude 2020 wata 2025 to banyagala to no dum wembi sanne be fedde CGS dingun seme kordiam hande di bismillah sagrab. Kabarti la essence ben di sambini jon e kabborde wadi hello e le ben neddugul ballaji e wi Ocha bangal communiquer nyande 13 novembre gulirnde hulti wiide ben gulde orinde hulti wiide nokkuji kewdi mati tidala mudun kedan na fastango alsisi
region ngaji ngondi balere leedi ni di wodani ana lamu segu sa kushala moti kan e bajangaradu ana hem nam holitri wiide fedde Ochaande gulirdi kewdi ya warta mu en uitike uitawol jami ngarbi mabbe tachugol laawi Faya to'o, korongoji di ngala ewi saria, latike sababu darno de tafom, goleji keudi. Lere anale region Tombouctou, so wana yimbelbe goleji mu emnawri bangal hime yurmere ngombe le ngalurende. Faye fedde watere, kertanado hime yurmere, wala le ngalurende nom holitiri wide fedde Ochaande faham. Diwinde edo fedde Nations Unies, njami ngarmi mape uitike san, le ido nukule, sabi gube, jogibe kaporde, ila noga e jitli liur Oktobru.
Gila e futlo de metita la essence bale keudem, me communauté netta ku be natini yalla patti golleji mabbe daroto santon no holtiri alsan ko ne ben kuni ko bar mudun le gollire development social kedan ko hali bangal mo do festan alsisi
aujourd'hui dans les
seigneurs mohande o rafi hebol ku o jandam ku teje mudum mata masan ele imma daraji di yimbelbe golleji mu em nawri bangal himme yurmere wata fewre yimbel tampube ko landina no wadede ko ka fu hebam wadede fay hande fedne nodirta world vision ana fetchanno ngure jangodu fed woni kasen do dirta care pam wala wadde faba muya fewde yimbel be ngala bawde san buri fu yimbel igube iwde jonde mu em nyongi tiibe ana wawi yere ngadantebe dedo modjere kanyu endu ana tiide juude mu em san imal yottade nukule to be kokete dum to sabbe be ngala essence yimbel ngombel ido nukule nyalo mo hande o wotoroji nawtorto faa ha tewta ko woni hem gedu mu
Gulire vérificateur général Humpiti Faye Boyali tongande do ben golleji kantinaaji ben jangnira de holti wiide dido golleji ngadi hakkunde 2022 2025 kultan wiide ben ko buri milioji chawani jeegom nyaki de le wuddu leedi dito banyangara ton horejo CGS Mamadou Say memi hala nafakaaji dido kantinaaji ben kedana faysango alsisi
nyalom hande o andudo lamu bajangara fu ana andi wiide galleji ke wudi anatum gondude e titallaaji nawdi so l'école o hore wonko hokkata sukaabe jangobe tombe fa nyaama e do wada so be podono jandene tawede nukule to sukaabe hokkate nyamduuji ne cuudi de koliji di latike sababu beejude sanne adadu yimbel jangobe minani ko fedde vegalde hali nga minen ka ko wodi ko tammi tay koto do wana ko wodi mide andani dum jaati nga wala ko min baawi wadde fewde e majjum sabe kallo hala kantin fu ana andi yimbel be ngala bawde dum wadana ana hani ko jawdi ni beedo yimbel hertente haybe fa gasa
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
to masna tonno cogu litre essence buytike ben le dido wattuji di denno dum ewi temede jeegom temede jiddi debbe sappo ben wardi temede jeegom debbe sappo wad ma temede jitti wardi men temede nay debbe sappo ma temede nay debbe ben ma temede jo debbe sappo ben hankasin gazol dun yo unya ben hankasin gazol yo temede nay dina ujnere den ngul do buyti gollu yo tiagal jidal hakunde men hejabe lamu men halnan en kanyo dun ardibe commune ngaji police abe kan jeyobe essence yalla ben jama o ben sulta e kabar mudum do katene kabar nyam handi di sakrabe yo ankiri jam
Croix Rouge ana faabo yimɓe tampuɓe le nokkuji haɓoji to goni e kayanuguji bonɗi. Croix Rouge ana leyliidi meɗen ndi ko ɓuri duuɓi temedere e capanɗe jeegom, ana darani hoore muɗum, wala e dow laamu, wala du e dow nassons jini. E ley nokkuji meɗen ɗe Croix Rouge gollooɓe muɗum ɓe fuu yo ɓiɓɓe leydi Mali gollidiroɓe gaam Allah, eɓe paabodira du e dow faaba muya ɓingu aadamako e ley wattuji ɗi fuf